ババメガ。
Kishoto sana manjozi na mfata pisi kali na lozi Danzima na lol, nishapata gari kali Lamborghini Na mia sinza ya mall, mjengo na pigo linzi na dogi Gym fiti mabodi, siendi makundi tena ya jogging Tukula mbuzi, tonawa bapa, natoa pesa kanagawa kalata mabantu Niachia mai wangu sitacha na kuwa sponsor maizao na ngata Kiwa mnyonge don't try mabata, pona leseni ya mguu wa bata Mdomoni ya nolosigalate kwenye briefcase Mapesa kani meshinda bet ni mewidmet Na chafua mizagiza kate na malichmet na mabusiness Nasifika na mapesa mingi kama Bill Gates Juni na mawani chini jeje utantaka Kila demni na yatongoza na mpata Na machenchen na mikono na michata Usiponita PDG please call me papa Kwa nilipita haso, watanita free maso, kumbe mikazo, likaza maso Time wa milala nilikesha macho, kama napiga patro Valentine days, ili nipitanga bila kapose vina la baby kali kama kina Sancho Kaswezi kumbuka tena mademu walo mtosa
Mana nilipotoka na nilipo ni sofa
Mini mtu wa cyborgs, kumudu maji salama na bado sikufa kwa typhoid Watu wana iPhone, iPod, kumsila na buti limechoka tani kikwama likaibon Baba mwenye nyuma na nidai code, paka liona noma ataku way home Sikufunjika moja bado nililia na my god, na ndo kichofunzo kwenye kolani na bible Wewa msada ndugu litupo mpaka na flame Na hata nipoongea wali niona yani kama tunapweka woo Kama jibu wali lokata chain Naenda kwa zima ngoza mitoko wana hawashei Squeezy sichezi kamali kwenye simu tani kuta kwa kasino Nimezuguko na mabounce aguso kutoe jino misimo Tupo serious joking no kitako none club joking no